Kakan jenis selo-selo. Tuni mani jambi yani ama polo-polo. Let's go down to go on your super hero. Sorry not to tell me you're the winner.
As you know that Kono ni pasu wa kichwa wenge. Do as you do like the Kipe joto like inandege. Uwe ni nuru mwanga kwenye kiza. I feel flying, sila hata visa. Uki nyonga venye moto jeje. Umewapa shit na nimewaziri kete. I like your color color, nyuma umeshindikana. Yani ulivyo chotala, na ija mlumdala.
Uje kudanga danga, bingwa kulamba lamba. Meki kukanda kanda. Taja.
Unavyonyonga slow slow baby love that. Pige kipenga mikapteni wenda kocha.
Maliza, unani maliza. Maliza, unani maliza.
Chaka na kukimbiza. Zima zima ndo napenda kuinyunyiza. Awima wima mukongojo na uchapia. Taratibu mdogo paka unanza kulia. Kobariri wende joto bam bam. Unafiti kila engo tam tam. Namna hii kwenye michanganyo ram. Oh mama. Kwenye bariri tunawasha moto.
Katanga moto na simamisha.
The way I love more than myself. Na kama kini tupanta kufana kwekwe.
Maliza,
unani maliza. Maliza, unani maliza.